KMusicPromos.com.
Your success is not your destiny.
It's your journey to your destiny.
Ultimate Fine
NW. Music.
Hey,
hey, Harry. It's BTG.
Sky Peso.
Hey, Ninji.
Waku Chao.
Zati. NW.
Yeah.
Oga.
Chile.
Ninji.
Reality Music.
Mm.
Life it's a journey, gata wafirwa pono kufeluka, you won't make it. Gata wakuwela pono kukutuka masele, you won't make it. Mashiwi ya boya ndee ngambe fino, now I made it. Lolesha, shibuka, kutika, mbongwa kawele, nala finenuka. No finenuka na pwako kabulwele, kuimyaka wele, no butushi weka hili. Saka wele kwene kubutushi, muyandi ya kuchimcho butushi. Ukupela taithi, ukupela na batushi, alwenya. Kujeni akunweni akusampeni shaka wele kwene kubuchusha mpepende safeke umtuila pato ya fiwanga na fika inebize muma pepo simbilo kupiso kuwa public figure but chichilio kutuya vama tipo kawale tutipe tafyaka tukumefwe ifyo mbuya hallelujah pray for me patience is waiting for me I'm following God's order I'm selling coins on the corner blessings all over the corner hallelujah.
Ooh.
Hallelujah. Life is a journey, journey.
We.
Life is a journey, nangu tatushiboko tuya. Mwele sefwe tuwa wapavulendo. Akakena kavulendo. Awalea na wale shala. Awalefwa na wale fshalo. Jalo. Tuwa wapavulendo. Akakena kavulendo.
Hey.
Life is a journey, journey. Journey, journey. Life is a journey, nangu tatushiboko tuya. Mwele sefwe tuwa wapavulendo. Akakena kavulendo. Awalea na wale shala. Awalefwa na wale shalwa. Shalwa. Tuwa wapavulendo. Akakena kavulendo. Life is a journey, journey.
Avalea na valesa Paripo kutosha lesa Ifilea nefileza Tawishi wele mbifikesa Isande nolo ipoboge Nebola dila popo Life ilwendo bambi alika la bambi kuwendo Ipalo lilesa Nkama kule pepalesa Bonze ni sangwe Nuruga kwa tengo kangwe Basoko bonsoko Life pachalo ni seko Bambi patila niolo pa Ivike mulolo
Life is a journey, journey. Life is a journey, nangu tatushiboko tuya. Mwele sefwe tuwa wapavulendo. Akakena kavulendo. Awalea na wale shala. Awalefwa na wale fshalo. Jalo. Tuwa wapavulendo. Akakena kavulendo. Life is a journey, journey. Journey, journey.
Lwendo.
Life is a journey, nangu tatushiboko tuya. Mwele sefwe tuwa wapavulendo. Akakena kavulendo. Awalea na wale shala. Awalefwa na wale fshalwa. Jalwa. Tuwa wapavulendo. Akakena kavulendo. Life is a journey, journey.
It's a lesson. One. Life kavule nontile jane. Watcha. Onso muntu alikwata kuntwa lola. Wane. Shilo mwa flama logs na mahora hora. Life ile chita dipeni pari mane. Ta ukwete nchitu atu wachave chave. Walu kwate atu waka so shimule kave. Stabilizer ya future muwa ite wove. Gaya kupusa ni muwa ite wove.
Hey!
Check who's take care. Lesa fieka. Fin fionze fiari kwa tenstia. Fionze wa atampa expect chukwa. Chakwa watu tuwa wapakit expect chukwa. Yo I'm the top man top pizo expect chukwa. Hapa tufikire liko critical. Gama vest mubai boni jeliko. Sumkangawa kemakawa. Shiliko kuwa atin cloudy. So I'm cloudy. So cloudy. Goli wa mano chola po.
Life is a journey, journey. Life is a journey, nangu tatushiboko tuya. Mwele sefwe tuwa wapavulendo. Akakena kavulendo. Awalea na wale shala. Awalefwa na wale fshalo. Jalo. Tuwa wapavulendo. Akakena kavulendo. Life is a journey, journey. Jane, jane.
Lwendo.
Life is a jane nangu tatushiboko tuya. Mwele sefwe tuwa wapavulendo. Kakena kavulendo. Awalea na wale shala. Awalefwa na wale shalwa. Shalwa. Tuwa wapavulendo. Kakena kavulendo.
Lwendo.
Zane. It's NW Hizo. Nobody gonna stop us. Nobody gonna be like us.
We born, we live, we die.
It is what it is.
Life is a journey.
You never know where it takes you. Life or death. Damn.
Zalums. It's new John generation. Season after season. SBTG. NW.
Nightwalker, man.
Philippi, hey. 4-5
GS Mind,
Eagle,
Giz Media,
Lobby Swag, Senko Pan, Ice,
Hela Hela Wakasima,
yeah, yeah, yeah,
Chop Watch,
Ultimate Vibes Music.
Exclusive from CKMusicPromos.com. On it.